nga tunuke abakyasigadde wo teryamanyisa ennyimba mulirwawo bantu bange nga munneewuunya olw'obujjukiza obungi obwankola mu mutwe ngejjukira bye twalabanga bwesengejja wadde ebimunnabanga muto myaka ejululi ngenda kwasa byonna bye twalaba luli ate mbiwumbewumbeko tubyekenneenye bakyambita basudde n'amalala ntoko ne mu bino byendeeta nsuubiramu erinnyempya bati bakadde bange munjazika amatu anti tewali gyensimba nekitaloka era batomutuule munneetoloole mwe bw'okusigala mu nsi nga twezaayidde nammwe abakadde kadde temwesulubabba mumwe eriyo aliwangaala n'atafa mangu nga n'obuzibu bwange bwenviiriddeeka numwa uganda yaffe eno gye twasensebula anti okuva mu gyenkaaga twakwata enso ne tuwumukula ga tuli ku nsi yaffe twali banyigivu nnyo nga twafunkubira nga ne mu byobundu ebibisaba mumwe tudda teri yava bunaayira tukyankalanyenga twali bannyinise neera ffeffekka twakituukako ekyo wano bwe twakyawagana olw'ebibiina by'obufuzi atamanya yaani nga buli wa kibiina kyekyo ekiba ekika wammeesi netufundirira abandi kwe kufa ng'owa DP watuula tokola nsobi yubbisa obakkewa etoli wakika eyo enjawuka neyajja era ndamulabe neviiramu ffe bannansi okwetta ffekka mazima omusaayi n'obuwangwa ku ttale yonna byava ku kino kkirizawo boogaane kati mulinde bannange neseetinge n'awunzika teryambuuza ndi ate kino ki wadde okuseka kirungi era buli aseka naawe okimanya bwasanyuse bitalojjeka naye wambwa kwamulema era taliseka ne mu masanyu amangi nduulu zaakuba naffe ebibiina by'obufuzi byatwegaana mu mawanga ga afirika wonna bwe guli oba okyabinenya euganda olw'enkola eriyo n'owulira nti n'egiyini nayo bwe guli buli muntu aba ne kyayagala ku nsi bwe kiri ate era buli omu abaawo nekyatakwatako oli obutalya kyoliawo siraba nsobi omugwisampulaga agimanya aginyinyonnyole kyokka nga wano mu afirika ebyawo bwe biri bukya ebibiina by'obufuzi byazookosebwa ne tubundabunda mu nsi zaffe bwe zidduka so kye kiseera ky'okukola okukuza ensi yaffe tubundabunda mu nsi zaffe bwe tudduka so kye kiseera ky'okukola okukuza ensi zaffe bangi bali mu mawanga gye baabudamizibwa balinze gavumenti ezeewaabwe zikyuke omubuuza byajja bitya ate kubootoloke obeere ddala oweeno n'obutaddaka akuddamu nnali mpagira DP ensobi UDC bwe yawangula eka naye tetuunika oba okyamunenya n'owulira nti gye yava abasigalayo bonna ntaana z'olaba ate abalala teri yali ategeddeko bambi baabula bubuzi tebaziikwako kyandibadde e uganda wano batugambe naye amawanga ga afirika gonna bwe guli ebyobufuzi byatulema tukkiriziganye netujja kwetta tuggwewo bwentyo bwe ndabye twandirese ebyobufuzi ku nkola eriwo siragira naye nteesa nammwe mwogere zatusensera zava mu bibiina byabufuzi obwosekaseka so ddala tebyali bibi gye twabisookera byali biraga enkola ey'obuntu bulamu leero oli okunnyonnyola ekigenderwa mu byo naawe ofuna ekifaananyi ekirungi mu mutwe naye okuva lwe twabulwa ekirunga mu byo lwaki tetubireka ne tudda ku bibya anti byajja n'omuzungu yadda gye yava twandigize tubizzaako emabbali wali tugeze ku nkola empya eno twekulembere nga tuyitira mu bukiika ebbanga tulabe kube kube kitutawaanya ennyo kuba balamu n'eddembe buli kyoyagala obutakugerwa mpozza ebyensi nga bwe biitabeerera ebyo bibaddewo oba mpozza abatalaba bino byemukaba ebyobwavu sina kintu ebyo byogerwa abakola n'abatakola nalina siriiza entuumu ewube mu maka ayinza okukabira ensimbi bwetalabika ate ekiri nkutonde abamu bafune abalala bavuwala abamu basabe teri mulembe gw'olonda nti kati guno kyemwali bantu bavunnye ebitalojjeka n'ogwabagagga beereere tegulibaayo mukisa bwe gulondobamu abafuna manya nze kye ntwalanga ekikulu okuba mulamu n'obutakugwa ku nsolo bodto nti tunyiga ebyo bwe tubeera nabyo mpawo kyenjula ensimbi efunwa mulamu tekuma mufu nteesa buteesa ebyatulema tubireke tugendere bwe twabadde siraba nsobi nteesa buteesa ebyatulema tubireke tugendere bwe twabadde siraba nsobi tebunzija ebigambo siragidde lwa mpaka naawe tuwe endobozayo tugiwulirize seza tekiba kibi neva ku mbuga yaberu era nze bensaba era bwe tutave mu nkwawa mwe tuli kati nje tunakoma okwetta saagala oseke fe ebibiina by'obufuzi twabiwanyisa twakola ebibiina byakufuna era kiwe kiri okuva mu gyenkaaga kyotolaba kimu afiika okujjulula omufuzi mundu gyobaka mpoza ab'olubatunga nyerere wano yate nga siiwe yakwasisa banne bavuge mpoza abatona ab'olubatunga nyerere wano eyateeka si ye n'akwasa banne bavuge newalala zambiya kawunda gwe mmanyi yawangulibwa n'akukkiriza nti nno we guli tunuulira wano e uganda twalondanga n'enjitutumya okulonda kyatubulanga wadde ngesaliyo gye twabaliranga obululu kyokka ebyavangayo eno twabifunanga katonda ye mujulizi ekyaddiriranga mundu kuva mu sitowa twetirimbule ekirala mu gavumenti ezo gwajabagira nganti buli omu munnanga era olya lwobala wabanga ku ttalo okukumya agabbi gaabuke n'omanya obulungi bwakaluluke mwakubaluli nganti agaziiku n'emmundu ne yunifoomu bakitawe ffe twesonda agabbi gambale gattako galiisa gonnanga musolo era bwe bugule emmundu ezatusanjaga amazima googerwe nti nno we tuli kati ebintu by'engeri ng'eyo byakendeera tugendere bwe twabadde bwentyo bwensaba tulikyusiza mu maaso eyo bwe birisoba naye okuva ku mbeera eno tudde ku biso bannayuganda bannange emmeeme zikule mukkiriziganye nange nga sirwa mpaka saasoma naye njawula obuugi ku mata ssebo obufuzi obunnumya omutwe baawo kalungi kavaamu nammwe mulabe enguudo zaazika okuva gye twava mbyalo omuzungu we yaleka akomye gye twayongerako zino eziyingira ebibuga zaawomokoka polansi n'abetenteka nga teribanyega wanno ekkolero eryasigala likola limu lye ly'abaweesi bannansa baawana ekatwe wadde ebirwa byerabirwa tetwandikikoze okwerabira mbeera eyo twabonaabona kati tukaba bya bwavu yenjiri eriwo bayeegasseemu abakola n'abatakola abantu nga bazimbya enju tonola bakina bawejjera babungeesa obukwo bwa soya wadde waliwo obwava baabumugume kasita waliwo abalina ebingi musabe okusinga lwe munaatuza ate mufa ofuuye buddemu munyake mwegaggawaze zembeerera ddala omwavu n'enkuba ekinu naye nga tewaliiwo bino abange mudduke ii kitulemye okwasa tuyise wala ebyokuna tubiise byabufuzi kale mulabe zempagira okuba omwavu nga nfuna otulo okusinga okuba n'ebingi ensule kulusa buli wa ndowooza yaleete tukubaganye temunzibunula obubisiragidde lwa mpaka olunattawambwa mu nnyindo mwerusookera kitawe n'aziba ennyindo n'abuba olusu naffe ekigambo byabufuzi kyajjula emitwe bawalowooza byamakulu kyagali mu kyo sa amakulu gaakyo mu bufunze weegali naye afirika gaakirema ttaabu mu lulu lutujja weebasaaniiku kale mulabe lutujja weebasoosootola kale mulabe lututwale gyebasaaniika tweyayamule mu nnyonnyole obugambo buno obwatuubula akamu ye demokolasa tava ku mimwa ate human light keekookubiri tufuna kasika kannaako amakulu kati mwabasoma bakaŋŋamba bayigirize mwe muba mutukiikirira mu kkola kino bwe mulimala okulemwa mu mpite lumu nnyinnyonnyole obugambo obwo munnyinnyonnyoke mulyoke mukabire fiizi ezaabaweerera mumanye nti omugezi azaalwa amagezi alina mpunzi kampala ajanira basebo kati tulwane kukuza ggwanga si kudda mu bigo mulisiima babulidde kakati wano nga mumaze ekizuula nti ssente bulamu ebyange byebyo bannange kambe kujita mujje tukikeereka ate enkya ku makya era nnumiriza nti nno ssente bulamu teri mukubugagga wano tumbuzaabuza ekibasudde ge mannya sirina mupya nze nnayimba ne mukamugerwa tebikyengisa.